Nsanja ulonda yopunzira ya February 2019. Nkani yopunzira number 6. Mulungu wa April 8 mpaka 14. Pitiliza nukaa ndi ntima osagawanika. Pamene pachokera nkani, Yobu 27 verse 5. Mpaka ine kumwalira, sindidzasiya ukhala ndi ntima osagawanika. Nyimbo number 34. Kuyenda ndi ntima osagawanika. Zimene tipunzire. Kodi mawoti ntima osagawanika amatanthauza chiyani? Nchifukwa chani Yehova amafuna kuti tikhale nawo? Nanga nchifukwa chani ntima osagawanika ndi wofunika kwambiri? Nkhaniyi itithandiza kupeza mayankho amafunso wa mʼBaibulo. Itithandizanso kudziwa zimene tingachite kuti tizikhala ndi ntima osagawanika nthawi zonse. Tikamachita zimenezi, tidzapeza madaletso ambiri. Ndime 1. Funso. Kodi amboni atatu amene tawafotokoza mu ndimeyi asonyeza bwanji kuti ndi okhulupirika kwa Yehova? Taganizirane za nkhani zitatu zoyerekezera izi. 1. Mlongo wachitsikana ali ku sukulu, ndipo mphunzisi wake wapemphana onse mkalasi mukuti achite zinthu zina zokhudza holiday ina yake. Mlongo yakudziwa kuti holiday imene isisangalasa Mulungu, ndipo akukana mwaulemu. 2. Mbale wa chinyamata, yemwe ndi wa manyazi, akulalikira ku nyumba ndi nyumba. Iye wazindikira kuti nzake wa ku sukulu, yemwe amanyoza amboni za Yehova, amakhala ku nyumba yotsatira. Koma nyamatayo akupitabe ku nyumbayo. 3. Mbale wina akugwira ntchito mwakhama kuti apezere banja lake zofunika pa moyo. Ndipo tsiku lina, abwana ake amupempha kuti achite zinthu zina za chinyengo. Ngakhale kuti akhoza kuchotsedwa ntchito, mbaleyo akufotokozera abwana akewo kuti ayenera kuchita zinthu moona mtima, ndiponso kumvera malamulo aboma chifukwa ndi zimene Mulungu amafuna. Ndime 2. Funso. Kodi tikambirana mafunso atatu ati, nanga nchifukwa chani? Kodi anthu atatuwa asonyeza khalidwe liti? Mwina mwaona kuti asonyeza makhalidwe angapo monga kulimba mtima, komanso kuona mtima. Koma pali khalidwe lina lofunika kwambiri limene asonyeza, lomwe ndi kukhala ndi mtima osagawanika. Aliyense wasonyeza kuti ndi wokhulupirika kwa Yehova. Tikutero chifukwa chakuti wakana kuchita zinthu zosemphana ndi mfundo za Mulungu. Iwo akwanitsa kukana chifukwa chokhala ndi mtima osagawanika. Yehova akhoza kusangalala kwambiri ndi zimene aliyense wa anthu anachita. Nafenso timafuna kusangalasa Atate wathu wakumwamba. Choncho tiyeni tikambirane mafunso atatu awa. Kodi mawoti mtima osagawanika amatanthauza chiyani? Nchifuwa chiyani tiyenera kukhala ndi mtima umenewo? Nanga tingatani kuti tipitirize kukhala ndi mtima mmasiku ovutawo? Kodi mawoti mtima osagawanika amatanthauza chiyani? Ndime 3. Funso A. Kodi tingasonyeze bwanji kuti tili ndi mtima osagawanika? Funso B. Nchiyani chimasonyeza kuti tonsefe timakonda zinthu zathunthu zopanda vuto lililonse? Kodi atumiki a Mulungufe timasonyeza bwanji kuti tili ndi mtima osagawanika? Timasonyeza zimenezi tikamakonda Mulungu ndi mtima wathu wonse, komanso tikamayika zofuna zake pamalo oyamba posankha zochita nthawi zonse. Mawu amene anamasuliridwa mʼBaibulo kuti mtima osagawanika angatanthauze chinthu chathunthu kapena chopanda vuto lililonse. Mwachitsanzo, Aisraeli ankapereka nyama kwa Yehova, ndipo chilamulo chinkanena kuti nyamazi ziyenera kukhala zopanda chilema chilichonse. Mawa Mose akuti, mawa Chihebri amene anamasuliridwa kuti yopanda chilema amagwirizana ndi mawa amene anamasuliridwa kuti mtima osagawanika. Mawa Mose athera pamenepo. Sankayenera kupereka nyama yopanda mwendo, khutu kapena diso. Komanso nyamayo inkayenera kukhala yopanda matenda. Yehova ankafuna kuti nyamayo ikhale yabwinobwino, yathunthu, komanso yopanda vuto lililonse. Zimenezi ndi zomveka. Paja anthufe tikamagula chinthu, kachikhale chipatso, buku kapena chida china chake, timafuna kuti chikhale ndi mbali zake zonse, komanso chisakhale ndi vuto lililonse. Timafuna kuti chikhale chabwinobwino, komanso chathunthu. Izi nzimene Yehova amafunanso pa nkhani ya mtima wathu. Iye amafuna kuti tizimukonda ndi mtima wathunthu, kapena kuti wosagawanika. Ndime 4. Funso A. Nchifukwa chiyani tikhoza kukhala ndi mtima osagawanika ngakhale kuti sife angwiro? Funso B. Mogwirizana ndi Salimo 103 verse 12 mpaka 14. Kodi Yehova amayembekezera kuti tizitani? Popeza kuti sife angwiro, kodi tiziganiza kuti sitingakhale ndi mtima osagawanika? Mwina tingaganize choncho, chifukwa choona kuti tili ndi mavuto ambiri, ndipo timalakwitsa zinthu zina. Koma tiyeni tikambirane zifukwa ziwiri, zosonyeza kuti tikhoza kukhala ndi mtima osagawanika pamaso pa Mulungu. Choyamba, Yehova saganizira kwambiri zinthu zimene timalakwitsa. Pajama wake amanena kuti, mukanakhala kuti mumayang'anisisa zolakwa, ndani akanayima pamaso panu inu Yehova? Salimo 130, verse 3. Iye amadziwa kuti sife angwiro, ndipo amatikhululukira ndi mtima wonse. Chachiwiri, Yehova amadziwa zimene sitingakwanitse kuchita, ndipo amayembekezera kuti tizingochita zimene tingakwanitse. Lemba la Salimo 103, verse 12 mpaka 14 likuti, monga mmene kummawa kwatalikirana ndi kumadzulo, momwe monso watikira kutali zolakwa zathu. Monga mmene bambo amasonyezera chifundo kwa anake, Yehova wasonyezanso chifundo kwa onse omuopa. Pakuti iye akudziwa bwino mmene anatiumbira, amakumbukira kuti ndife fumbi. Ndiye kodi tingatani kuti tikhale athunthu komanso opanda vuto lililonse pamaso pa Mulungu? Ndime 5. Funso. Kodi kukonda Mulungu kumatithandiza bwanji kukhala ndi mtima osagawanika? Kukonda Mulungu nkumene kungatithandize kuti tikhale ndi mtima osagawanika. Tiyenera kukonda Mulungu ndiponso kukhala wodzipereka kwa Iye ndi mtima wathu wonse. Tikamatero, ngakhale titakumana ndi mayesero, tidzakhala ndi mtima osagawanika, komanso tidzakhala wokhulupirika kwa Yehova. Taganiziraninso za anthu amene tawatchula kumayambiriro aja. Nchifuwa chani anachita zimene zija? Kodi mtsikana uja, ankadana ndi kuchita zinthu zosangalatsa ku sukulu? Kapena kodi mnyamata uja, ankafuna kuti nzake amuseke mu utumiki? Nanga bambo uja, ankafuna kuti achotsedwe ntchito? Ayi. Koma onse amadziwa mfundo za Yehova ndipo amafuna kuchita zimene zimamusangalatsa. Chifukwa chomukonda, amayika zofuna zake pamalo oyamba posankha zochita. Ndipo pochita zimenezi, amasonyeza kuti ali ndi mtima osagawanika. Nchifukwa chiyani tiyenera kukhala ndi mtima osagawanika? Ndime 6. Funso A. Nchifukwa chiyani tiyenera kukhala ndi mtima osagawanika? Funso B. Kodi Adamu ndi Hava anasonyeza bwanji kuti analibe mtima osagawanika? Tonsefe tiyenera kukhala ndi mtima osagawanika chifukwa chakuti Satana amatsutsa Yehova komanso ifeyo. Ngero woyipa ameneyu anazipangisa yekha kukhala Satana kapena kuti wotsutsa. Mmunda wa Edeni, iye anayesesa kuyipisa mbiri yabwino ya Yehova ponena zinthu zosonyeza kuti Mulungu ndi woyipa, wodzikonda komanso wabodza. Nzomvetsa chisoni kuti Adamu ndi Hava anasankha kumvera Satana osati Yehova. Mu Edeni anali ndi zinthu zambiri zimene zikanawathandiza kukonda kwambiri Yehova. Koma pamene Satana anawayesa, anasonyeza kuti sankakonda Yehova ndi mtima wathunthu, kapena kuti ndi mtima wonse. Patapita nthawi, Satana anatsutsanso zoti anthu angakhalebe okhulupirika kwa Yehova Mulungu, chifukwa chomukonda. Tingati anakayikira zoti anthu angapitirize kukhala ndi mtima osagawanika. Satana anayambitsa nkhani imene mu nthawi ya Yobu. Ndime 7. Funso. Malinga ndi Yobu 1 verse 8 mpaka 11. Kodi Yehova ankamuona bwanji Yobu? Nanga Satana ankafuna kuchita chani? Yobu anakhala ndi moyo pa nthawi imene Aisraeli anali ku Igupto. Ndipo pa nthawiyo, panalibe munthu wina wokhulupirika kwambiri ngati iyeyo. Iye sanali wangwiro ndipo ankalakwitsa zinthu zina ngati ifeyo. Koma Yehova ankamukonda kwambiri chifukwa anali ndi mtima osagawanika. Zikuoneka kuti Satana anali atatsutsa kale zoti anthu angakhalebe okhulupirika kwa Yehova. Choncho Yehova anauza Satana kuti aone zimene Yobu ankachita. Zochita za Yobu zinasonyeza kuti Satana ndi wabodza. Ndiye Satana anafuna kuti ayese Yobu kuti aone ngati angakhalebe okhulupirika kwa Yehova. Yehova ankakhulupirira Yobu ndipo analola kuti Satana amuyese. Lemba la Yobu 1 verse 8 mpaka 11 likuti, ndiyeno Yehova anafunsaso Satana kuti, kodi mtima wako uli pa mtumiki wanga Yobu, poti palibe wina wokhala ngati iye pa dziko lapansi? Iyetu ndi munthu wopanda cholakwa ndi wowongoka mtima, woopa Mulungu ndi wopewa zoyipa. Pamenepo Satana anamuyankha Yehova kuti, kodi mukuganiza kuti Yobu amangoopa Mulungu pachabe? Kodi inuyo simwantchinga iyeyo? mwachingiranso nyumba yake ndi chilichonse chimene ali nacho. Mwadalitsa ntchito ya manja ake ndipo ziweto zake zachuluka kwambiri pa dziko lapansi. Koma tsopano tatambasulani dzanja lanu ndi kukhudza zonse zimene ali nazo. Ndipo muona, akutukwanani mmaso muligwa? Ndime 8. Funso. Kodi Satana anabweretsera Yobu mavuto otani? Satana ndi wankhanza komanso wopha anthu. Iye anawononga chuma cha Yobu, kuyipitsa mbiri yake, komanso kupha atumiki ake. Satana anaphanso ana ake onse 10. Kenako anamudwalitsa pochititsa kuti atuluke zilonda thupi lonse. Mkazi wa Yobu anasokonezeka maganizo moti anamuwuza kuti atukwane Mulungu kuti afe. Nayenso Yobu ankalakalaka atangofa koma anakhalabe wokhulupirika. Kenako Satana anapeza njira ina yomuyesera. Iye anagwiritsa ntchito anzake atatu a Yobu. Anthuwa anabwera kudzaona Yobu ndipo anakhala naye masiku angapo koma sanamulimbikitse. Mmalo mwake ankangolankhula mopanda chifundo ndiponso kumudzudzula. Iwo ananena kuti Mulungu ndi amene ankamubweretsera mavutowo, ndipo kukhulupirika kwake analibe nako ntchito. Iwo anafika posonyeza kuti Yobu ndi munthu woyipa, moti mpomveka kuti awukumana ndi mavutowo. Ndime 9. Funso. Kodi Yobu anachita chiyani atakumana ndi mayesero? Kodi Yobu anatani atakumana ndi mayesero onsewa? Nzoona kuti analakwitsa zinthu zina chifukwa sanali wangwiro. Paja anapsa mtima nkudzudzula anzakewo, ndipo yekha anavomereza kuti analankhula zopanda pake. Komanso ankayikira kumbuyo kwambiri chilungamo chake osati cha Mulungu. Ngakhale zinali choncho, Yobu anapitirizabe kukhala wokhulupirika kwa Yehova Mulungu. Anakana kukhulupirira maboza amene anzake achinyengo ananena. Paja iye ananena kuti, inetu sindingayerekeze nkomwe kunena kuti amuna inu ndinu olungama. Mpaka ine kumwalira, sindidzasiya kukhala ndi mtima osagawanika. Yobu 27 verse 5. Apatu Yobu anasonyeza kuti anali wotsimikiza mtima kuti akhalebe wokhulupirika kwa Mulungu. Ndipo ifenso tingachite chimodzi-modzi. Ndime 10. Funso. Kodi zimene Satana ananena potsutsa Yobu zimakukhudzani bwanji? Satana amatsutsanso zoti aliyense wa ife angapitirize kukhala ndi mtima osagawanika. Kodi zimenezi zimakukhudzani bwanji inuyo? Tingati Satana amanena kuti simukonda kwenikweni Yehova Mulungu, mudzasiya kumutumikira moyo wanu ukadzakhala pa ngozi, komanso simungapitirize kukhala ndi mtima osagawanika. Kodi mumamva bwanji mukaganizira zimenezi? Muyenera kuti mumakhumudwa. Koma taganizirani mfundo iyi. Yehova amakukhulupirirani kwambiri, moti amalola kuti Satana akuyeseni. Iye amadziwa kuti mukhoza kukhalabe ndi mtima osagawanika, ndipo mudzasonyeza kuti Satana ndi wabodza. Komanso Yehova walonjeza kuti adzakuthandizani kuchita zimenezi. Kunena zoona, ndi mwayi waukulu kwambiri kuti Yehova amatikhulupirira chonchi. Kukhala ndi mtima osagawanika nkofunika kwambiri. Zili choncho chifukwa timasonyeza kuti Satana ndi wabodza, timalemekeza dzina labwino la Atate wathu, komanso timasonyeza kuti tili kumbali ya ulamuliro wake. Koma kodi nchani chingatithandize kukhala ndi mtima osagawanika? Kodi tingatani kuti tikhalebe ndi mtima osagawanika? Ndime 11. Funso. Kodi tingaphunzire chiyani pa chitsanzo cha Yobu? Satana akuyesetsa kwambiri kusokoneza anthu a Mulungu mmasiku otsiriza ano. 2 Timoteo 3 verse 1. Ndiye kodi tingatani kuti tikhalebe ndi mtima osagawanika mu nthawi yovutayi? Chitsanzo cha Yobu chingatithandizenso pa nkhaniyi. Ngakhale asanakumane ndi mayesero, Yobu anasonyeza kuti anali ndi mtima osagawanika. Tiyeni tikambirane mfundo zitatu zimene tingaphunzire kwa Yobu pa nkhani yokhala ndi mtima osagawanika. Ndime 12. Funso A. Malinga ndi Yobu 26 verse 7, 8 ndi 14. Nchiani chinathandiza Yobu kuti azilemekeza kwambiri Yehova? Funso B. Kodi tingatani kuti tizilemekeza kwambiri Mulungu? Yobu ankalemekeza kwambiri Yehova, ndipo izi zinamuthandiza kuti azikonda kwambiri Yehovayo. Iye ankaganizira kwambiri zinthu zodabwitsa zimene Yehova analenga. Lemba la Yobu 26 verse 7, 8 ndi 14 likuti, iye anatambasula kumpoto pamwamba pamalo opanda kanthu, ndipo anakoloweka dziko lapansi m'malele. Iye anakulunga madzi m'mitambo yake, moti mitambo yosiyng'ambika pansi pa madziwo. Komatu zimenezi, ndikambali kakang'ono chabe kazochita zake, ndipo timangomva kunongona kwa pansi pansi kwa mawu ake. Koma kodi mabingu ake amphamvu angawamvetse ndani? Yobu ankagoma kwambiri akaganizira za dziko la pansi, mlengalenga, mitambo komanso mabingu. Koma ankazindikiranso kuti ankangodziwa zoche pazokha zokhudza zinthu zambiri zimene Mulungu analenga. Iye ankayamikiranso kwambiri mawu a Mulungu, moti ananena kuti, ndasunga mosamala mawu apakamwa pake. Yobu 23:12. Yobu ankalemekeza kwambiri Yehova. Iye ankakonda kwambiri Atate wake, ndipo ankafunisisa kumusangalaza. Zimenezi zinamuthandiza kukhala ndi mtima osagawanika. Tiyenera kutengera chitsanzo chake. Ifeyo timadziwa zambiri zokhudza chilengedwe kuposa zimene anthu ankadziwa nthawi ya Yobu. Komanso tili ndi Baibulo lomwe limatithandiza kudziwa bwino Yehova. Zimene timaphunzira zokhudza Yehova zimatigometsa, komanso zimatithandiza kuti tizimulemekeza kwambiri. Tikamachita zimenezi, tidzamukonda kwambiri, tidzamumvera, komanso tidzakhala ofunitsisa kukhalabe ndi mtima osagawanika. Mawu ofotokozera chithunzi cha ndime 12. Yobu akuphunzitsa anake zinthu zodabwitsa zimene Yehova analenga. Mawu apa chithunzi cho akuti, kodi tingatani kuti tikhalebe ndi mtima osagawanika? Ndime 13 ndi 14, funso A. Mogwirizana ndi Yobu 31:1, kodi Yobu anasonyeza bwanji kuti anali womvera? Funso B. Kodi tingatsanzire bwanji Yobu? Kumvera Yehova kunathandiza Yobu kuti akhale ndi mtima osagawanika. Yobu ankadziwa kuti munthu ayenera kukhala womvera kuti akhalebe ndi mtima osagawanika. Nthawi iliyonse imene timamvera Yehova, mtima ufuna kukhala wokhulupirika umakula. Yobu ankachita khama kuti azimvera Mulungu tsiku lililonse. Mwachitsanzo, ankasamala pochita zinthu ndi atsikana kapena azimayi. Lemba la Yobu 31:1 likuti, ndachita pangano ndi maso anga, choncho ndingayang'anitsitse bwanji namwali. Popeza iye anali pabanja, ankadziwa kuti sayenera kukopana ndi akazi ena. Masiku ano, anthu ambiri mdziko amalimbikitsa chiwerewere. Mofanana ndi Yobu, kodi timakana kukopana ndi munthu amene sitili naye pabanja? Nanga kodi timapewa kuona zithunzi zilizonse zolaula? Tikamayesesa kukhala wodziresa pa nkhaniyi, tidzakwanitsa kukhalabe ndi mtima osagawanika. Yobu ankamveranso Yehova pa nkhani ya chuma. Iye ankaona kuti akamadalira chuma chake, ndiye kuti akuchita cholakwa chofunika kupita nacho kwa woweruza. Anthu ambiri masiku ano ali ndi mtima wokonda chuma. Koma tikamatsatira mfundo za mbaibulo, zokhudza mmene tiyenera kuonera ndalama komanso chuma, tidzakhala wofunitsisa kukhalabe ndi mtima osagawanika. Ndime 15. Funso A. Kodi nchiyani chinathandizanso Yobu kukhalabe ndi mtima osagawanika? Funso B. Nchifuwa chiyani tinganene kuti kuganizira chiyembekezo chathu kungatithandize? Yobu ankayembekezera kuti Mulungu adzamudalitsa, ndipo izi zinamuthandiza kukhalabe ndi mtima osagawanika. Iye ankadziwa kuti Mulungu ankayamikira kuti anali ndi mtima osagawanika. Ngakhale kuti anakumana ndi mayesero, Yobu sankakayikira kuti Yehova adzamudalitsa. Nzosachita kufunsa kuti zimenezi zinamuthandiza kukhalabe wokhulupirika. Yehova anasangalala kwambiri kuti Yobu anali ndi mtima osagawanika, moti anamudalitsa. Ndipo mtsogolomu adzamudalitsanso kwambiri. Kodi inuyo, muli ndi chikhulupiriro choti Yehova adzakudalitsani mukakhala wokhulupirika? Tizikumbukira kuti Mulungu wathu sanasinthe. Choncho kudziwa kuti Mulungu amasangalala tikakhala ndi mtima osagawanika, kungatithandize kuti tisamakayikire kuti adzatidalitsa mtsogolomu. Mawu ofotokozera chithunzi cha ndime 13 mpaka 15. Mbali wina akukana kuona zithunzi zolaula zimene anzake akuntchito akuona, akudziresa kuti asagule TV yayikulu pa ngongole, komanso akuganizira kwambiri chiyembekezo chathu chodzakhala mparadaiso. Mawu apa chithunzi cho akuti, tingakhalebe ndi mtima osagawanika tikamakana kuona zolaula, tikamapewa kukonda chuma, komanso tikamaganizira chiyembekezo chathu. Ndime 16. Funso. Kodi tiyenera kukhala wofunitsisa kuchita chiyani? Tiyani tiziyesesa kukhalabe ndi mtima osagawanika. Nthawi zina mungamve ngati ndinu nokha amene mukuyesesa kuchita zimenezi. Koma simuli nokha. Pali anthu mamiliyoni ambiri amene akukhalabe wokhulupirika kwa Mulungu. Mukhoza kukhalanso mgulu la amuna ndi akazi akale, amene anakhalabe ndi mtima osagawanika ngakhale pamene moyo wawo unali pa ngozi. Tieni tonsefe tizie sesa kusati la mawa Ayobu akuti, sindidzasiya kukhala ndi mtima osagawanika. Dziwani kuti kukhala ndi mtima umenewu kungachititse kuti Yehova alemekezeke mpaka kalekale. Kodi mungayankhe bwanji? Kodi mawa oti mtima osagawanika amatanthauza chani? Nchifukwa chani tiyenera kukhala ndi mtima osagawanika? Kodi mungatani kuti mukhalebe ndi mtima osagawanika? Nyimbo namba 124. Tizikhulupirika nthawi zonse. Nkhaniyi yathera pamenepa.